Lesson 8. Grammar Practice. Practice 1. Now let's practice asking yes-no questions. You'll hear a sentence, and you should make it into a question both by using intonation and by using
J.
You'll hear the English first to guide you, and you should repeat the correct answers for practice. Ali lives in Florida.
Ali anakaa Florida.
Ali anakaa Florida. Je, Ali anakaa Florida?
This is the teacher's book.
Hiki ni kitabu cha mwalimu.
Hiki ni kitabu cha mwalimu? Je, hiki ni kitabu cha mwalimu?
This child is yours.
Mtoto huyu ni wako.
Mtoto huyu ni wako? Je, mtoto huyu ni wako?
They like to eat fish.
Wanapenda kula samaki.
Wanapenda kula samaki? Je, wanapenda kula samaki?
Practice 2. Now let's practice Swahili question words. Translate each of the following questions into Swahili. What are you studying?
Unasoma nini?
Where is Mosi going?
Mosi anaenda wapi?
When are you traveling?
Unasafiri lini?
How many eggs?
Mayai mangapi?
What are these?
Hivi ni nini?
Who is your friend?
Rafiki yako ni nani?
How much water do you want?
Unataka maji kiasi gani?
When did the train arrive?
Treni lilifika wakati gani?
Or,
treni lilifika saa ngapi?
How will you go to Nairobi?
Utaenda vipi Nairobi?
Why did you go to Dar es Salaam?
Kwa nini ulienda Dar es Salaam?
Practice 3. Let's review agreement with the different noun classes you've learned so far. You'll hear a short phrase in English, and you should translate it into Swahili. As usual, repeat the correct answer after the pause. His grandson.
Mjukuu wake.
Where is the bathroom?
Choo kiko wapi?
A new hotel.
Hoteli mpya.
4 stamps.
Stempu nne.
A big window.
Dirisha kubwa.
The churches of Nairobi.
Makanisa ya Nairobi.
A white taxi.
Teksi nyeupe.
Their bus.
Basi lao.
Big beds.
Vitanda vikubwa.
Practice 4. Now let's go over the demonstratives. Give the Swahili translation of each of the following phrases. This eye.
Jicho hili.
This hotel.
Hoteli hii.
These languages.
Lugha hizi.
This pain.
Maumivu haya.
That market.
Soko lile.
That address.
Anwani ile.
Those teachers.
Walimu wale.
Those prisons.
Magereza yale.
Practice 5. Let's go over have in Swahili. Translate each of the following sentences. The market has pieces of fruit.
Soko lina matunda.
My friend has children.
Rafiki yangu ana watoto.
The table has no legs.
Meza haina miguu.
The room has no bathroom.
Chumba hakina choo.
I do not have a grandchild.
Sina mjukuu.
The kitchen has chairs.
Jiko lina viti.
Does the hotel have big rooms?
Je, hoteli ina vyumba vikubwa?
Practice 6. Let's review the possessive
ah.
Translate each of the following phrases into Swahili. Languages of Africa.
Lugha za Afrika.
The Dar es Salaam bus.
Basi la Dar es Salaam.
A teacher of Swahili.
Mwalimu wa Kiswahili.